San Buenani Kamala Munsika, Mkoleli Group, ebizwa The Soil. Namhlanje ibali esizolifunda isihloko salo sibizwa Inkanyezi esakolide nokuqatshulwa kukaThoko. Sibhalwe uNicky Daly and sifundeka ngale ndlela. Olwesihlanu lwaluhlalela usuku olukhulu lwezenkomelo yezinkanyezi. Kuze kube manje uThoko wayesethole inkanyezi ephuzu yezibalo, inkanyezi ebomvu yokubhala ngobunono, nenkanyezi eluhlaza okwesibhakabhaka yezandla ezihlanzekile. Izinkanyezi eziluhlaza okotshani kwakungezokusiza ngokuphathisa unkosikazi uMackenzie isikhwama sakhe esikhulu ukusuka emotweni yakhe ukuya egumbini lokufunda. Umuntu wayethola inkanyezi esagolide yokufunda. Izinkanyezi ezisagolide zazingefaniswe nezinye. Izinkanyezi zazihlale zikonyeliswa ngaphambi kokuthi kukhale insimbi yokuphuma kwesikole, bese zonke izingane zigijimeziya komama, kobaba, kogogo noma ko-anti bazo enkundleni yemidlalo. Ngaphandle kukaThoko owayehlala eduze nesikole futhi owayeya ekhaya ngezinyawo, uThoko wayehlala nomama wakhe ngemuva kwesitolo sokuthunga sikagogo wakhe. ULwesihlanu lwalusuku olukhethekile futhi ngoba uThoko wayethola imali yokuzithengela oncamnce endleleni eya ekhaya. Kanti uThoko waba nenhlanhla futhi ngalolu lwesihlanu ngoba wafika endaweni yokupaka izimoto ngesikhathi sokuthi asize unkosikazi uMackenzie ekuthwaleni isikhwama sakhe esikhulu aye egomini lokufundela. Mhlawumbe uzowina inkanyezi eluhlaza okotshani, noma phela bekungaba ngcono ukuthola inkanyezi esagolide. Kamuva nje uThoko ubesenza imizamo mayelana nokufunda kwakhe, ukufunda akhombise imizwa, ukuphumula kancane ngemuva kukaKefana bese eyama ngemuva kukaNgqi ukuze adonse umoya. UBrandon wayengumpetha ekufundeni. Izingane eziningi zazimbiza ngokuthi umehlo ayaphanga ngoba wayefunde izincwadi eziningi. UThoko wasiza unkosikazi Mackenzie ukuthi akhiphe amaphepha okusebenzela. Iphepha lokusebenzela langolwesihlanu laliphethelene nesikhathi. Kanti sasihamba kancane ngempela kuThoko. Wayefisa sengathi angakwazi ukwenza izinti zamawashi adwetshiwe zizungeze beze bese zima esikhathini semihomelo yezinkanyezi. Ngesikhathi somculo wayengasakwazi ukulinda ukuthi kuphele umugqa wokugcina weculo elisha. Kwakunzima ukulinda imihomelo yezinkanyezi. Babengenzi lutho ngesikhathi sesifundo sokugcina, ngakho uThoko wanquma ukufunda. Kanti ngesikhathi efunda wakhohlwa nya ngesikhathi. Wathatha incwadi yokuqala kwalandela enye nenye. Ngesikhathi esefake izihloko zezincwadi ohlwini lwezincwadi azifundile, unkosikazi Mackenzie wayeseme ngomumo ukumemezela abawine izinkanyezi. UShane Rapelang, uKhone noTatum bonke bathola izinkanyezi eziphuzi. UGift, uGwesin, uAidon, uCleo noKaylee bathola izinkanyezi ezibomvu. URoshe, uShenikwi noMishka bathola izinkanyezi eziluhlaza okotshani. Kanti-ke uDana Rose, owayekwaze ukugeza asuse amaqhakaza oluhlaza okotshani eminweni yakhe ngesikhathi sekhefu, wathola inkanyezi eluhlaza okwesibhakabhaka. UThoko wezwa sokubizwa igama lakhe. Thoko noBrandon, kumemezelwa unkosikazi Mackenzie ebuka izindlu zezincwadi ezifundiwe. UBrandon ufunde izincwadi ezinhlanu kanti uThoko ufunde eziyisithupha. Wagcwala injabulo ngesikhathi unkosikazi Mackenzie enamathisela inkanyezi enombala osagolide esiphongweni sakhe. Kenqe kukhala insimbi yesikolo. UThoko waphuma ngejubane emasangweni esikolo, wayesejahe ukukhombisa umama nogogo inkanyezi yakhe esagolide. Ngesikhathi efika esidodlwaneni samadonathi anongwe ngezipayisi. Ubuso bakhe basebuyi bushisa ngenxa yokugijima. Indodakazi encane kankosikazi u-Ishmael uShafira ngegama yayizenza umninistolo. Wanikeza uThoko idonathi elinongwe ngezipayisi elifakwe ephaketheni lephepha wase emamatheka kamnandi. Ngiyabonga, kusho uThoko esuka ngejubane. Mama gogo ememeza engena nezicapha emnyango ongaphambili. Bekani ukuthi ngitholeni. Ugogo wayeka umthungo wakhe walunguza nomama walunguza naye. Sawubona Thoko, kusho bona. Bekunjani esikoleni? Bekani, kusho uThoko. Umama nogogo babheka ngesikhathi uThoko ebakhombisa isiphongo sakhe. Sibhekeni Thoko, kubuza ugogo. Inkanyezi yami esagolide, kusho uThoko. Iphi inkanyezi esagolide, kubuza umama. Le, kusho uThoko, efuna ngeminwe yakhe esiphongweni. Kodwa wezwa isiphongo sakhe esibushelelezi kuphela. Yayilahlekile inkanyezi esagolide. UThoko wakhihla isililo ngesikhathi echaza ukuthi ubethole inkanyezi esagolide yokufunda. Bewukuphi ngesikhathi ugcina ukuba nayo? Kubuza umama. Esikolweni, kuphendula uThoko. Wenzeni ngemva kokuphuma kwesikolo? Kubuza ugogo. UThoko wachaza indlela yakhe isuka esikolweni echiphisa. Nokho bekuyinkanyezi eyenziwe ngephepha nje, kusho umama. Cha, akunjalo. Bekuyinkanyezi esagolide yekhethelo. Sula izinyembezi, sizohamba siyobheka inkanyezi yakho esagolide, kusho ugogo. Ugogo wasiza uThoko wabuyela emuva ngendlela abehambe ngayo. Bajika ekhoneni bahamba ngendlela eya esikolweni. Laphaya esitodlwaneni samadonathi sikankosikazi Ishmael bathola inkanyezi esagolide kaThoko inamathele esiphongweni sentombazanyana kankosikazi Ishmael encane. Ngesikhathi unkosikazi Ishmael ezwa indaba kaThoko ebuhlungu, wathi, Shafira mtakwethu, ekaThoko leyo inkanyezi esagolide. Kodwa inganyana enguShafira yayithanda kakhulu inkanyezi kaThoko esagolide. Kwathi ngesikhathi unkosikazi Ishmael ezama ukuyisusa, uShafira wakhala sengathi uyabulawa. Ugogo waphendukela kuThoko. Shafira usemncane ukuthi angazi ukuthi buyini ubulungiswa. Kodwa wena usumdala ngokwanele ukuthi ungamcabangela. Ngiyeke asigcine ayigcine lenkanyezi yakho esagolide, kusho yena. UThoko wathi ukucabanga isikhashana. Amachopho enkanyezi esagolide ayesegoqekile futhi yayibukeka sengathi izophinde iwe futhi. Kulungile, kusho uThoko. Angayigcina uShafira, kodwa wayesezizwa engemnandi ngaphakathi. Kwakungelula ukuwina inkanyezi esagolide. Kwathi ngesikhathi sokulala ugogo walethela uThoko into yekhethelo ayemenzele yona. Insiza yokubopha izinwele enenkanyezi enoqhakaza enombala osagolide. Lokhu okukuba ngumfundi ovelele, kusho ugogo. Wase eqabula uThoko esiphongweni enyenyeza ethi, lokhu okokuba intombazane enomusa ecabangela abanye abantu. UThoko wabamba isiphongo sakhe wase ethi ukucabanga ngalokhu ngesikhathi elala. Izinkanyezi ezisagolide zigoqana amachopho bese ziyawa. Ukuqatshulwa kuhlala ungunaphakade. Lebali ebesilifunda sililethelwe inali bali reading for enjoyment. Niqhubeke nisifuna futhi ningaya ku www.nalibali.org or mongabe usebenzisa ifoni yakho ungathi www.nalibali.mobi.